Yeah, yeah. Them call me Aero Boy.
Kimamba on the beat.
Ni kama kangaroo, nantega. Ah, unantega. Mini wako commando, jegeja. Ah, jegeja. Umeniweka ndani, umezima nasi mnasipati gani maiwe. Kwani unajini gani, unanipa steam kwako kifuani. Mami yo, mami yo. Oh mami yo, I want you to know mami yo. Kwambo kini mwago, ndani yokota, yes. Sini mwage, sini mwago, sini mwage. Genande
sinimwage sinimwa sinimwage sinimwa sinimwage sinimwa sinimwage sinimwa
atari
Cheze, ah, bakora mboko ntembeze, ah, sini mwage mwage mwage.
Mi kama mtoto ndekeze, ah, kuni moto niongeze, ah, bakora mboko itembe, ah, usini mwage mwage nande.
Sini mwage, sini mwage, sini mwage.
Attorney.